بسم الله الرحمن الرحيم
Nzina la Mulungu wachifundo cha mpiri wachisoni
Araita alladhi yukadhibu biddin
Kodi wa muona yemu akututsa za mphoto ndichi werengero cha tsiku lomaliza
Fadhalika alladhi yad'u al-yatim
Iye ndiyemwe akukanka wa masiye mwankhanza
Wala yahudhu ala ta'amil miskin
Ndipo sali mpikitsa ena pamodzi ndi iye mwini kudyetsa osauka
Fawailun lil musallin
Choncho kuonongeka kulipa ena mwaopembedza amenali ndi mbiri izi
Alladhina hum an salatihim sahun
Omwe amachitira mphwayi mapemphero awo
Alladhina hum yura'un
Amenenso akamachita mapemphero awo amadzionetsera kwa anthu mwachiphamaso kuti apeze ulemerero ndi kutamandidwa mmitima mwa anthu
Wayamna'una al-ma'un
Ndipo amamana ziwiya zawo posabwereka nzawo zinthu zofunika pa moyo waliyense monga nkhwangwa mpeni ntondo ndi zina zotere